ndo mashaka. Leo sa juzi, it doesn't matter, kikubwa pumzi, keep on moving, it doesn't matter, unachotaka usisahau kikipata, ukipata usisahau kuna home. Kumbuka ni Mungu juu ya vyote, tazama juu, utayona nuru. Baba God, Baba God, Baba God, Baba God, Jerusalem. Na wapenda sana we, na wapenda sana we. Na wapenda sana we, na wapenda sana we. Mpatie chumvi jirani, usisubiri shukurani, usiweke kisirani, ukayaweka moyoni kifuani. Cha mwingine usitamani, hatuwezi kufanana. Ndivyo livyo duniani, jitihada tafuta utapata. Unachotaka usisahau kikipata, ukipata usisahau kuna home. Kumbuka ni Mungu juu ya vyote, tazama juu, utayona nuru. Baba God, Baba God, Baba God, Baba God, Jerusalem. Na wapenda sana we, na wapenda sana we. Na wapenda sana we, na wapenda sana we. Na wapenda sana we.